muzungu ampige kuna mtu ana kipaji cha kuchekesha aende akachekeshi mimi mzima anandisha nyao eti kosa si kosa anasema tuachane mimi nikamwacha mshamuvoni bana ni ganda ganda karandizi kasawa alinitupia maganda mimi mtoto wa Mungu yanatumia waganga kabla hajavuka mtu akatukana mamba tulisema spati baby huyo nani tulisema spati mtoto mkali huyo vipi na nchekesha halo Ukifiga simu mizogoti, mizogoti Ukituma meseji na funguwa na ujubuwa
Ukifiga simu mizogoti, mizogoti Ukituma meseji na funguwa na ujubuwa
Usifige simu mizogoti, mizogoti Nikona mchumba, chumba nina shumbuwa
Usifige simu mizogoti, mizogoti Nikona mchumba, chumba nina shumbuwa
Misha muvoni Wana ni ganda ganda Kalandizi kasawa Lintupia maganda Mimtoto wa Mungu Yanatumia waganga Kabla jafuka mtu wakatuka na mamba Tulisema spati baby Huyo nani Tulisema spati mtoto mkali Huyo vipi na nchekesha
Hey
Halo